panado nimekupwenti milele daima mtoto upo konki ukidamshi na kufa mazima urangi usiseme unawaka mkipaka ina kichole gerege ukinitazama na simama wima dede pende mbele turudi nyuma umekamilika kila kona izo nywele uko nyuma umenichanganya changanya mtima ulivyo wa moto moto nani pamidadi tutimize noto ni kutunze kazawadi tuzae katoto kanikoni kulmidadi napenda mideko kifuani unavyo dagi finally final final again filola nikoshaga kwenye bonge la dem finally final final again filola nikoshaga kwenye bonge la dem uendo para setamo setamo uo setamo waniti umaumi para setamo setamo uo setamo wangu weza matabi para setamo setamo uo setamo waniti umaumi para setamo setamo uo setamo wangu weza matabi kwa mgongo yake shingo twiga baby konjo kadu kananipa michongo ye mtumbwi mimi pondo ata nyimbo anapenda za msondo barichani na japu na za kwangu very smart longorongo hayajui maringo japo chapendi gonjera ana kiuno dondora wakipiga mashuti besela wanaumtongoza kinyemela nice ngekewa kujuona naye nilichelewa mie kibini yeye tena ya double double kanogewa finally final final again filola nikoshaga kwenye bonge la dem finally final final again filola nikoshaga kwenye bonge la dem uendo para setamo setamo setamo
ya mashuti mashepu achana nayo sijifungua kazipu kaumia ro wacha wetu siwapegepu wakomengo mashallah ushajua na kupenda linga linga waba mpaka komoke ewa Allah kweli pezi nikidota vimba piga msamba mpaka nchanike
kanipa moto moto kanitoa baridi kaacha utoto utoto kajiona zaidi mapenzi kipima joto kanipima baridi ulipo na mimi nipo kikubwa nifaidi
mwenzako baby kanachonyota kamoyo kanachonyota
Cheza molingo chakacha kizungu zungu zunguka kama masai na luka shadata
mashallah ushajua na kupenda linga linga waba mpaka nkomoke ewa Allah kweli pezi nikidota vimba ah, pi piga msamba mpaka nchanike.
Kanipa moto moto, kanitoa baridi, kaacha utoto utoto, kajiona zaidi. Mapenzi kipima joto, kanipima baridi. Ulipo na mimi nipo, kikubwa ni faidi.
Mwenzako baby kanachonyota, kamoyo kanachonyota,
kana
Tony kama na nita Unowe Mwono mwona vongata punzi na nisha Unowe Kiono na zinazi ya na vokatika Unowe She started blowing kisses Kaja mwenye Kasema hey mister would you hold my hands She's in a way Masisi mama tuche Kistara Kistara She can push it Kistara Kistara, mama kucheza Kistara, shika kushi Kistara, kato sinya Kistara, yeah Asema, mina mpango na we Wala usiwe na kiwe Hapa kanya mwenye Ila naomba nyiwe na we Siku kama huo, na kuita Sijui kutaja na nani Ila naomba we na mi Uwepato kigogo
hima hima nipe ham niwe angani nizami juu ya mapenzi top 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 hapo hapo napokata matatani bas unyago unyagoni now nifanyi nini wendo shina lango wendo roho yangu wendo nyota yangu wendo zeze langu mwingine sitaki penzi lako tajiri sineche kizani tungare wate hani now now penzi lako ni tajiri. Upige goti usali nirudi salama pili safari sio kifo ivo so sichali nitarudi mama hii tena punguza kulalamika utanitenga mikosi mwenza kubado mambo ajajipa ila tukiume na fosi kapuku na saka nilete mekiwete sichoki naongeza juhudi kutwa niko wima vimeja vya makusudi waniombe uzima
oh bebe oh bebe
kaza moyo nivumilie
oh bebe oh bebe
kesa moyo siyasikie
oh bebe oh bebe
kaza moyo nivumilie
oh bebe oh bebe
kesa moyo
kati kwenye mapenzi ya dhati nafsi tulivu ila moyo wasiwasi kifungo kuwacha shati hofu walidi likinyauka hata kitanda kitolalika bola lizidi lisije shuka bebe linani kondesha penzi mashaka nauma moyo nashika kichwa nachoka kulalamika bebe unapokosa kupokeaga simu yangu ofu juu mwili ganzi na umana roho yangu na isi upo juu upo mbali babae upo mbali sana
oh bebe oh bebe
kaza moyo nivumilie
oh bebe oh bebe
kaza moyo siyasikie
oh bebe oh bebe
Nampena kama ringtone, anama ringon huyu binti mtamtam swaga zake ziko simpong, apeni bingo anihishi hamham nikona esi na nyimbo, nikatoba single paka salsa na album ni mkari wa mitino, ategi mingo kita nani mashamsham nina siku minikorai nina siku wizi pengi lina tiyo forai na kumuliza mama na papa. Wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Kila siku mini kona. Ila siku hizi penzi ninatia fora. Dem mama dem papa. Wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Tukutane tena baadaye. Baby, come on, it's alright. You've got a temptation, stuck in a kukose. Matajiro kani porai. Penzi langu si abortion, usijipe question. Mimi ndiye mume bora. Wananipangia mission, ili unitose. Nimemuachia molai. Ina siku mini korai. Ina siku hizi penzi linatia forai. Hata mama na papai. Wanasema umenizidi TBS kwa ubora. Ina siku mini korai. Ina siku hizi penzi linatia forai. Dem mama dem papa, wanna send more money to the TBS go all night. Tuku tani tena bara, bara, Johnny pe tena bara, bara, usiku se kuja bara.
Now. tuzame topeni, nisafishe dimbwi mwi. Toto prakata, kiuno shanga cheni,
kishundu mwi mwi mwi.
Cheza ni kwonge veros,
ah veros,
shaku shaku shogoros,
shogoros.
Uganda Maria Rosa,
ah Rosa,
Lagos dansi makosa,
dansi makosa.
Yeah, oh God, usiogope oh God.
Chumbi kidogo, aga kidogo, natumia nichoshe mimi, fungeni yenu midomo, ananipenda mimi. Tunafurahi, tunajidai, kutwarahi, baby. Tunafurahi, tunajidai, kutwarahi, baby.
Tunafurahi, tunajidai.
Tafadhali lindie roho yangu. chakukupa sina tena na kwa pia haki ya Mungu sitokuacha kama ukinipenda sina
taringa rawe taringa
Okay. ndicho mchanga ningefumba wendangesha pona marahi.
Yeah. Kipaka na panya vitazani, minataka niwe mafuta, ukipaka zikote mwini. Ama niwe taulo kangalai, ukioga nina kufuta, kutoka juu mpaka kwa chini. Mashala, ulivomeza kuhuta bani, naishi mchumba sendi varanda. Tena, sikufanyi vocha soko dukani, nikutumie mchumba kutupe jalala. Garia bosi wangu kwa kuzezeta zezeta, niko radhi nifunge ule wewe mimi zezeta zezeta, au nataka ate nyumba ya baba yangu kwa kuzezeta zezeta, kifaranga ni bebe kama mwezi mimi zezeta zezeta.
This is the
way. Yani ni mchuzo wa kweza,
kali najiweza,
na nina mkoleza, kisawa sawaye.
Akitaka doggy style,
nampaka,
miguu juu,
nampaka,
mikono juu,
nampaka,
nani kinogewa,
naliaga,
na kelele,
tunapigaga,
nampenda,
anipenda na yo.
Japokuwa wote mlicheza,
na raha ya safari,
kama kufika mfike wote,
so mwingine afike mwingine achoke.
Ila wangini
akitaka kuchuma matembele,
nampaka
doggy style,
nampaka
wangu mimi,
nampaka
nampenda nikinogewa,
naliaga
na kelele,
tunapigaga
nampenda.
Ngoja umiza matumbo mpenzi,
ila muda mwingine subira uvuta heri mpenzi.
Nitakupa mapumziko ukiwa mwezi,
izi siku zingine wesaga na rumba mpenzi. Na mimi
kuna muda nikiwa kazini na kumisi, na nawaza vingi,
natamani umekuwa bosi, kama mwalimu ni pesa special tuwe wote. Masayote,
mahaba ya menizipi,
wivu mda wote, nitafanya lalote, usini poro choke.
Raha ya shimo kina,
usisikia,
raha ukifikia,
japokuwa wote mlicheza na raha ya safari, kama kufika mfike wote, so mwingine afike mwingine achoke. Ile wangu akitaka kuchuma matembele
nampaga
doggy style,
nampaga
wangu mimi
nampaga
nampenda nini noge wangu.
Kujutia
hata kama sipo, pendo langu lipo.
Sexy rose, tamu zaidi ya vanilla. Yani kuki wa moze, kama pochi na ngawira. Sani patie doze, kasi tanche ni kumalira. Sini fahia doze, tange tange kajamira. I say, yo fire baby.
Fire, 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 baby. Paka.
Fire, oh, oh.
Fire, 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 baby.
Your love is sweet.
Fire, 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 baby.
Tamu baka mwisho.
Njema ifajiri, chana uzima. Wana kesha kulitabiri, pendo kuchina, baby. Tena wengine wakubwa mili, watu wazima.
Tanga kunani, kurungu mechi mkwa kwani. Mtoto tari wakandana. Samba chumbani, yendo mesi uwanjani. Sini pie simba ya
Maka mesunani. Jinsi kuna tetem Sura sari na sani Shepu sepetu em
I say Yo fire baby yo
Fire 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 baby
Fire oh oh
Fire 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 baby
Akicheka sura kito
Fire 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 fire
Akini musa kabisa no more
Fire 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 baby.
Let me tell you something about this bobo
Charlie